Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 1. Ndine Paulo mtumiki wa Khristu Yesu, woyitanidwa ndi Mulungu kukhala mtumwi. Ndinapatulidwa kuti ndilalikire uthenga wabwino wa Mulungu, umene analonjeza kale mʼmalemba oyera kudzera mwa aneneri ake. Uthengawu ndi wonena za Mwana wake amene mwa umunthu wake anali wochokera mwa Davide. Iyeyu ndi amene anatsimikizidwa kukhala Mwana wa Mulungu mwa mphamvu za Mzimu Woyera pamene anauka kwa akufa. Kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu, ife tinalandira chisomo chokhala atumwi oyitana anthu a mitundu yonse kuti amukhulupirire ndi kumumvera mwachikhulupiriro kuti dzina lake lilemekezedwe. Inunso muli mʼgulu la oyitanidwawo kukhala ake a Yesu Khristu. Tikulembera kwa onse okhala ku Roma, amene Mulungu amakukondani nakuyitanani kuti mukhale oyera mtima. Chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi kwa Ambuye Yesu Khristu zikhale ndi inu.
Poyamba, ndikuthokoza Mulungu wanga kudzera mwa Yesu Khristu chifukwa cha nonsenu, pakuti pa dziko lonse lapansi anthu akukamba za chikhulupiriro chanu.
Mulungu amene ndimamutumikira ndi mtima wanga wonse polalikira uthenga wabwino wa Mwana wake, ndi mboni yanga kuti ndimakupemphererani nthawi zonse. Mapemphero anga nthawi zonse ndimapemphera kuti, ngati nʼkotheka mwachifuniro cha Mulungu, njira inditsekukire kuti ndibwere kwanuko.
Ine ndikulakalaka kukuonani kuti ndikugawireni mphatso zina za uzimu kuti zikulimbikitseni,
ndiponso kuti tonsefe tilimbikitsane mʼchikhulupiriro wina ndi mzake. Abale, ine sindifuna kuti mukhale osadziwa kuti nthawi zambiri ndakhala ndikufuna zobwera kwanuko. Koma mpaka na pano pali zolepheretsa ndi cholinga choti ndidzapezeko zipatso pakati panupo monga momwe ndakhala ndikuchitira pakati pa amitundu ina ena. Ine ndi wokakamizidwa ndi udindo wotumikira Agriki pamodzi ndi omwe si Agriki, kwa anzeru ndi kwa opusa omwe. Pachifukwa chimenechi, ine ndikufunitsitsa kulalikira uthenga wabwino kwa inunso amene muli ku Roma. Ine sindichita manyazi ndi uthenga wabwino, chifukwa ndiwo mphamvu za Mulungu zopulumutsa aliyense amene akhulupirira, poyamba Myuda, kenaka Helene. Pakuti mu uthenga wabwino anawulula kuti chilungamo chimachokera kwa Mulungu, kuyambira pachiyambi mpaka potsiriza ndi chilungamo chobwera mwachikhulupiriro, monga kwalembedwa kuti, olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Mkwiyo wa Mulungu ukuonekera kuchokera kumwamba, ukutsutsana ndi kusapembedza konse ndi kuyipa kwa anthu amene amapondereza choonadi mwachikhalidwe chawo choyipa. Za Mulungu zimene zingathe kudziwika ndi zomveka bwino kwa iwo, pakuti Mulungu anadzionetsera kwa iwo.
Pakuti kuyambira pamene dziko lapansi linalengedwa, zinthu zosaoneka za Mulungu, mphamvu zake zosatha ndi chikhalidwe cha umulungu zakhala zikuoneka bwinobwino. Akhala akuzidikira poona zimene Mulungu analenga, kotero kuti anthu sangathe kuwiringula.
ngakhale iwo anadziwa Mulungu, sanamulemekeze ngati Mulungu kapena kumuthokoza, koma maganizo awo anasanduka wopanda pake ndipo mʼmitima yawo yopusa munadzaza mdima. Ngakhale iwo anadziwa Mulungu, sanamulemekeze ngati Mulungu kapena kumuthokoza, koma maganizo awo anasanduka wopanda pake ndipo mitima yawo yopusa munadzaza mdima.
Ngakhale ankadzitama kuti ndi anzeru, anasanduka opusa.
Iwo anasinthanitsa ulemerero wa Mulungu wosafa ndi mafano opangidwa ndi manja ooneka ngati munthu amene amafa, kapena ngati mbalame ndi nyama kapena zokwawa. Chifukwa chake Mulungu anawasiya kuti azingochita zilakolako zochititsa manyazi za uchimo zomwe mitima yawo inkafuna. Zotsatira zake anachita za chiwerewere wina ndi mzake, kunyazitsa matupi awo.
Iwo anasinthanitsa choonadi cha Mulungu ndi bodza, ndipo anapembedza ndi kutumikira zinthu zolengedwa mʼmalo mwa Mlengi amene ali woyenera kutamandidwa mpaka muyaya. Amen.
Chifukwa cha ichi, Mulungu anawasiya kuti azitsata zilakolako zochititsa manyazi. Ngakhale akazi omwe anasiya machitidwe achibadwidwe pa zaukwati namachita machitidwe ena otsutsana ndi chibadwa chawo.
Chimodzimodzinso, amuna analeka machitidwe aukwati ndi akazi nkumakhumbana amuna okhaokha. Amuna amachita zochititsa manyazi ndi amuna anzawo, ndipo analandira chilango choyenera molingana ndi zochita zawo zachitayikozo.
Ndipo popeza anaona kuti nchopanda nzeru kumvera Mulungu, iye anasiya kuti atsatire maganizo achitayiko kuti achite zosayenera kuchitazo. Iwo ndi odzazidwa ndi mtundu uliwonse wa makhalidwe oyipa, zonyasa, umbombo ndi dumbo. Iwo ndi odzazidwa ndi kaduka, kupha, mikangano, chinyengo ndi udani. Iwowo ndi amiseche, osinjirira, odana ndi Mulungu, achipongwe, odzitama ndi odzitukumula. Iwo amapeza njira zochitira zoyipa, samvera makolo awo, alibe nzeru, chikhulupiriro, sakhudzidwa mu mtima ndipo ndi ankhanza. Ngakhale kuti amadziwa chiweruzo cholungama cha Mulungu chakuti amene amachita zinthu zotere amayenera imfa, iwo sangopitiriza chabe zimenezi, koma amavomerezanso amene amazichita zimenezi.